tulaba bitulaba ebinda babikulaba bakulaba batulabisa mimwani kibaluma mabivika banubuka lero towakana
kankufule kayungirizi wa mawanga gano mugatabantu oli mukutu gwange sigwa mesa nti you know
ebirowoozo binuma
olinacha nesinga embikula nenkulalaza sobola okufandinga otekuba nenkulalaza ngenda nakuwa omubiri
kyenjokola
ogujule mbitole
otekuba
ekyo kyenjokola
onyingire mu busomyo
otekuba
tondumira
wadde wakimanya nti nze yeetega sikujemera nize biragiro ngende nebake bino byenkusumbuwala eddagala erigema bakwegwanyiza laavu kigwe genda kuntegana kuyita ddiya wendi abaneekoza
ensonga erimu eggumba
tuyanguizeeko n'omukono gulumanyo ogusangule kuko funeddabo tagetimo
olina kyane singa embikula nenkulalasa sobola okufandinga otekuba nenkulalasa ngenda nakuwa omubiri
kyenjokola
ogujule mbitole
otekuba
sobola okufandinga
ekyo kyenjokola
onyingire mu busomyo
otekuba
kale wulire ekibalo ekyabali jaka ne rozi njagala tweyisisinga mafunye wazi muliro obuyisa obujijalusani nanansi omutima gwakuvunanira okuba neddoboozi
bitulaba ebindaba bikulaba bakulaba
batulabisa mimwa nekibaluma mabivigaba nubuka lero towakana
kankufule